ingubo zami ziyabanda, umzimba wami usuyangikhethe. Nabazali uzongiqhatha, mina ngilele ngingembethe. Ingubo zami ziyabanda, umzimba wami usuyangikhethe. Nabazali uzongiqhatha, kodwa love you.